Guy, love so juicy, it doesn't matter, Ikubwa pumzi, keep on moving, it doesn't matter, Unachotaka usisahau kikipata, ukipata usisahau kuna home. Kumbuka ni Mungu, juu ya vyote. Tazama juu, utayona nuru. Baba God, Jerusalem.
Nawapenda sana we, Nawapenda sana we,
Ya chumvi jirani, usisubiri shukurani, usiweke kisirani, ukayaweka moyoni kifuani. Cha mwingine usitamani, hatuwezi kufanana. Ndivyo livyo duniani, jitihada tafuta utapata. Unachotaka usisahau kikipata, ukipata usisahau kuna home. Kumbuka ni Mungu juu ya vyote. Tazama juu, utayona nuru.
Baba God,
Jerusalem.
Nawapenda sana we, Nawapenda sana we,
Nawapenda sana we,